friends. Some of them are not that good.
Kuna marafiki wengine watu wabaya.
Very strange, huh? As they pretend to be your friends.
Ukiwa na shida hawakusaidi.
When the problem comes to you, they are not around to be seen.
Ukiwa tafuta hawaonekani.
Even if you look, nowhere to be seen.
Ukiwa na shida wao kusema sema.
And when you are troubled, they talk in the back. They talk about your problems, eh? In a bad way. Praise is over. No praise anymore. Sometimes,
wakiwa na shida wao number one, yeah.
When they travel, they are the first ones, the number one.
Wakiwa na shida wao ni wa kwanza.
They want to be the first one to be attended on.
Rafiki nisaidie, mama amekufa.
My friend, help me, my mother is dead.
Rafiki nipe pesa nini niwe shati.
Rafiki
nisaidie niko mawaya.
I'm broke, my friend.
Rafiki nisaidie ndugu ni mgonjwa. Rafiki nisaidie sina sigara.
My friend, I have no cigarettes. I need.
Rafiki nisaidie nikuwe muda.
I wanna drink one bottle, please.
Rafiki nisaidie nikunywe moja.
Nichangamshe bwana. Just make me high.
Rafiki nisaidie baba amekufa.
Help me, my friend, my father is dead.
Rafiki nisaidie sina kiatu. Rafiki nisaidie sina viatu.
I have no shoes, my friend, you know.
Rafiki nisaidie sina viatu. Rafiki nisaidie sikukuu. Rafiki nisaidie sina viatu.
Oh, even the one ask you for shoes.
Mshale kwangu wewe ni mtamu.
The bow and the arrow.
Mshale kwa nguruwe, kweli ni mtamwe.
Simple their bad, period. Only what they eat for you is important for them. But when you are troubled, they cannot help you at all. And the worst thing, when you are troubled, they talk behind your back.
Kuna marafiki wengine watu wabaya. Hawakusaidi. Ukiwatafuta hawaonekani. Ukiwa na shida wao kusema sema.
Mdundiko.